ngakubuso uphushe kanzima ngayonke indlela kodwa lokuthi abantu ababona okwenzayo uzizwe unganakiwe ungalutho asithembeke emva kwalokho kuvese kungena umuncu enhlizweni uzizwe ubitha ngokubingelele phinde ngamukele futhi engosini fresh ngosibalo bithi ngema ongumlomo ka Benedict Diamond we Christianity Works esikhashana nthizeni phambilini lapha e Christianity Works sasipheka uhlelo lomsakazo lwesiteshi thizeni olwagcina selivalwe ngolunye esikhundleni salo ngomgonyathi thina esabe silwenze lohambisana nesiteshi leso esisodwa ukuze lohambisana nezokusakaza zawo lokho kwasibiza imali eningi namandla okusebenza nokho sathola ukuthi base belidlale ngaphezulu kwenyanga ezo 18 ngaphandle kokulokotha basazise ngalolu lwabo asebelipheka manje usungacabanga ukuthi kwazwela kanjani lokho kithi hayi nje ukuthi baba ngasalidlali lolu esabe sibenzele lona kodwa basitshela ngakwakhona ukuba simeke manje uqhubeka silikhiqize kwabase Philip 2 verse 3 no 4 ningenze lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka ishayise ngathi abanye bakhulu kunani ilowo nalowo angabheko kwakhe kepha ilowo abheke nakwabanye manje ake sicacise ngokuthile la abantu kulolu daba babengababi bengemuncu kunalokho babemtoti kakhulu behla bahlosi ngakho ingxenye yokuqala lendima ayingabo sanhlobo kodwa kulula kanjani ebutaseni bethu sigcine singasamnaki umuntu othile kodwa kulula kanjani ebutaseni bethu sigcine singasamnaki umuntu othile futhi ngokwenza kanjalo simthumela umyalezo uthi asinandaba nawe asiliboni inani kuwe iqiniso leli elokuthi akona umyalezo lowo mina nawo esifuna ukuba siwuthumele futhi ngiyazi ukuthi kwabe ngesona umyalezo lesiteshi esabe siqonda ukuwuthumela nakuthina kodwa yona ndlela le esazizwa ngayo ngendlela ababenze ngayo nishayise ngathi abanye bakhulu kunani ilowo nalowo angabheko kwakhe kepha ilowo abheke nakabanye ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje inombolo yethu ithi 067 706 0077.